Hey, Abba Marachi. Yero no kuhaita ndi mwishimuwa wifu James Oriaro New Era. Marachi noti. Yemiyabwe msiye.
Mwaka kumisi. It's a guy.
Marachi no. Zimepita viongozi wamekuwa kijitokeza wakitupa ahadi wasizozitimiza, lakini this time tumepata tu mkombozi Marachi Noti. James Oriaro yeye ndiye atakayekomboa Marachi Noti. Ako tayari kufanya kazi na vijana, mama mboga, wana boda boda na wazee kwa ujumla, wote atawasaidia.
Barabara zetu zote kote zitajengwa, na zahanati pia atajenga. Tumpeni kura, tumpeni kura.
Marachi no, Marachi no.
Tunataka jimbo, tunataka jimbo, tunataka jimbo MCA.
Marachi no, Marachi no.
Tunataka jimbo, tunataka jimbo, tunataka jimbo MCA.
Marachi no, the tingira tifu. Yatiosi, ulula sikara, masende vale, tingolo vukuyudi, pakatu evukati, esivina, tingolo vuganda, evukuyudi, ndo penye mwalimu ametokea, si dispensary tivula kata misala, lakini rero runo huwola jemoni wera, Marachi Noti ya hanyo la samuruki, mazinga kakora kalaka luha paka mdala, mama mboga, wana boda boda, kazi kwa vijana, pesa kwa wazee. Msiani hula vukuyudi ya wola jemoni wera. Rehe sese horuti masende vale. Oryo mama hunda hushialo.